baki mwana mpya o mama. Kama kocha mchezo na cheza mie ahe. Pachu pachu kinoma ni pachulie ahe. Biashara utumwa sifanyi mie ahe. Pachu pachu kinoma ni pachulie ahe. Kostara ustarabu kushara na shukuru naona mie.
Salama!